Ɗo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Mamadou Ouattara to ɓoggi jande gafandu haala Mamadou Samasiku jamñal sakiraɓe heeɗiɓe. Hippugollo dow larmi mali le wuddu leydi ndi sawmbiɗi nogoyo moyɓe sappo barbuɓe bonodaji kewɗingol waɗama nokku mo waɗɗa sande Bagnagara. Banggal lammete hakkunde Paris e Bamako lamukoɓe maliɓe dardiɓe francisɓe ɓuytude haalaji e hunjande hoore teddugal haɓoter sogal na fewa. Saabi ñalloma hertanago musel en nayyi yambinago ñande 30 October 2021 e memon haala sifa jande sukaɓeɓe he ley ben journal meɗe ɗingun sembe kabaruji amen hande kikiɗe alal baare 6 October 2021. Bisimilla sakiraɓe. Hippugol waɗama dow larmi mali le wuddu leydi ndi hakke nogo hen sappo yon barmi kaki kewɗi ɗum bonnama keɗɗano ko ɓen mariam maga e dufas tango Ousmane Ñalbouli.
Bonando waɗi ñalawma Abougou gendidi e Bagnagara kilométre ji sappo. Yoɗum hijande manggal paɗe hen ƴurunoɓe kora woni kertaɓe. O bonanna gaɗaɗo wattumidi fanɗi fuu himɓe sappo e jeegom woni heddiɓe hen sappo barmi mobilaji kewɗi dow kuɓɓa. Mayɓeɓe e barmi ɓe fuu naɓama suudu dogotoro Bagnagara. E nananlaji keɓari ƴiwurde toon yoɗum guɓal génie militaire e mofti woni ɓe o bonanda waɗa dow muɓɓen. Caggal ɗum civil en ɗi ɗon mbarama beete alal baare nde ley bonanna gaɗaɗo fewde e dakode police en dire kañe campement ndi gendi gotiri. Kanankoɓe ndi gendi dokki ɗi kabaruji. E wi maɓɓe waɗɓe o bonanda warduɓe dow mobel gotel e dow mutongaji kippe ketafon dakode police en nde kuɓɓi bureauji tati naɓidu kake kewɗe. Caggal ɗum ɓe jokkiteke caggal gollowo goto campement o ley jokkitogol maɓɓe o gorko nde wonno ko jaɓe keeɓi himɓe ɗiɗon woɓɓe. Kanankoɓe on nokku ana gaɗa noddago fewde e laamu o joƴina dakode militaire en dire hala ana daro sakkade bonandaji terroriste en.
Sakiro mbawa tottude haglay moɗo dow kabaruji amen bangal bembe amen Facebook kadi Twitter. Mete hakkunde Paris e Bamako ɓeydi sattude gilla ko premier sugal kukala mayga ɓami haala to Nations Unies ñande sappo nogo e joyi lewru septembre ƴaɓɓiɗum ndu ben talatare keñen ministre meɗen kumaniɗo leyɗe goɗɗe noddi keƴaɗo leydi France li Mali yo caggal ko Emmanuel Macron holliti wiide so wona France ana li sahil ngil gouvernement Mali o mbiyan heddatako saabi terusi en nagganon Bamako e kadi leydi ndi fuuf e on wattu goto men Alangérika holliti faaba muɗum fewde e leydi Mali keɗɗana mbiyan ko heɓani Moussa Mali Sissoko du Faystango Oumar Wagalo.
Le communiqué au ministre communiqué hakkunde Mali e leydi ele goɗɗe o wi o noddi joyel miyer keɗaɗo leydi France ndi le leydi Mali ndi fo o fammina ɗum leydi Mali ndi mettama sanne e leydi France ndi haalaji ɗi Emmanuel Macron haali fewde e leydi Mali ndi kañe laamorɗe leydi ndi. O wi ɗiɗo haalaji ɗum tekkinta jilli hakkunde ɗeɗo leyɗele ɗiɗi. Ablaye Diop holiti wiide leyɗele ɗiɗi ana kaani teddidirde homo fuu teddina bandun ɓe kawrita ɓe kaɓa e gotun ɓe pewta e guɓe ɗe ɓe noddiri terroriste en ñalawma hannden o. Le on ɗo wattu fuu leydi Alangérie ndi holliti wiide an tawda e leydi Mali. Kanko président leydi Alangérie ndi o neli nelaɗo makko le leydi ndi o holliti wiide ila Mali wihi gollidan e yimɓele woɓɓe kasen fa fewta e guɓe jaadinkoɓɓe le lefol sahelngel anni wonde ɓillirede le bangeji ɗi fur. Leydi Mali ndi hewti ndima ko muɗum fe gota hana yamirde ɗum ko yiɗa. Noon kanko rantan lamma mbara ministre kumino hakkunde Alangérie leyɗi ele goɗɗe ɗe o hollitiri wiide wakkande mo yidno e soggel ko kalamay ga. Miccitoɗe wiide kanko laamiɗo armée France mo noddirta Barkane le lefol sahel ngel o yiide ministre kumino kaɓo leydi meɗen ndi noɓe kaani hokkidirde juuɗe.
Fewde kaɗo tiɗal hakkunde Paris e Bamako mbiyanna ho jotoɓa yowaɓe ka holliti wiide yo kala gollidal hakkunde leɗɗe ɗiɗɗe fuf ƴewte no ɗon woni ko hollitii kanko Ibrahima keeɓi tamaguide mo mbiyanna fedde Fassokanu mbiyanna holliti wiide France kay waafi latade e ɓen dabareji tiyallaji leydi Mali ndi ndenno mo kanko omo jeeɗa noon yimɓele noddaɓe le yewtere grand dialogue keñen sijo tamani keɗɗana faccitango Ousmane Ñalbouli.
El ki a tumaniga
sini andari o golle fuu yo leydi ndi noon kamɓe gondi jiɓude en ni baasi gonɗo le leydi me hannden o fuu Faransi kañum woni caggal muɗum. Ko hani waɗede hannden e hakkillo an daten kaltiden e Faransi tawi en fuu en potu tawi Mali an wawi gollidinde e leydi mbelndi ɗum fuu le adunaru ndu. Kanankoɓe leydi Mali ndi kañen jaati jokka ɗati kollitoji Mali kaɓanto ko nafata ɓiɓɓe Mali ɗum kaɓanto. Faransi ana jogui nafagaji muɗum le leydi Mali ndi hono sa andari kaldal gaɗangal aljeyngal. Sini en jiɗa Faransi dawrana en eɗen kaani salade politique maɓɓe ko hani waɗede tafon farde meɗen haltidinde e maɓɓe darnude gollidal gongal hakkunde meɗen banggal politikaku keɓal e neɗɗaku e Faransi kinɗo lamirto en sembe.
Wona goto fof wondi kaɗo hakkillo Ibrahima Mayga kay ka dunke kabaru ndenago holti wiide ko hani kay dabare wonde tewte ndenno sembinde bawɗo golle habitiɓe e kaɓe banggal habitiɓe leydi ndi. fande li kabaru dum jon kawrutal chapon enay en job al csa wadama kenyen bamako do tottondal haklay difi na pawi non do mi madraji habtibe heybe gaw minaka e kidal e kanyen dum kabaru ddr yalla fandaji unyaji tati men habtibe na hebe keddana ko en intala ak biladu fostango marwegalu
o do botu fedde hande jukitade kaldal e kawrangal wadi wakande golleji ddr gonde jukitade le region gaw kidal kanyen menaka kanko lamido fedde csa de o wi wonko yehi yeso le golleji di ko nayri bangal jam e dedere secrétaire général soudou ministre humnido kabaru kawrital bibbe leedi malindi holliti wiido ko yata yimbel habotob ujinaji noga en jeegoyom kanyi en binda wattu joni o wiina e sappotaton be fu ana landini sidi kamara o wi le ko warta ko be gonde yaltin le hen dati ko nayri bangal projet ngaji projet sappo e jeegom be anni wadde le leedi ndi fu e mangal mudun ko be anni wattu le hinana buri milliarduji chapantati e jetti cfa tagal mudo wi laamu o bami an yajino kaldal e kawrangal hani tabirede ko nayri bangal kambe hanbe jewtaano kaldal e kawrangal wori le leedi ndi be bi ko hebaali hen ko fan hani tiddinede nyalawma handen o yalla yimbe lebe ana keba nafa kaldal e kawrangal kanko noddirte delmi elad leedi alanzeri ndi le lefol sahel kanyele rumde afrique nde holitide gal do kaldal e kawral dum wadan so gotu mbako leedi mali ndi tabe so laamo hebe tawe le leedi ndi fu e mangal mudun
kawrutal kessal hakunde merna france afrique fudan nyande aljumaare ne to montpellier leedu france benna gal fawto gal lata ko fingal merna kanakobe leede hono dum wowirini yo budu fufu sukabe jokolbe ben e europe e lurde africain dun france be fufu be golidan yalla benna an be do ben be leedi mali jati derno be golidan yalla yewtade kabaru jirwe runende fande li kabaru ita kama wiide wattuji ciaktidi di andal na buito tan dunke en ben pédagogue so e hakilo yogabe yu batte men hejo jandiji di yadata fi alhali jundi wobbe kay huliti yu sabi men rafi unchangul hore jandiji muslimbe bangal men nyaloma hertanango jande jangonobe men jangobe nyandi 30 juillet octobre ahmed ali ak alida hebani en nga men inde do warinde di do imadraji kedan na fajtango usmanyal buli umar wegoro
musel e ngadna ko hani fa kebangul lerano mo ire nen hono sukabe lekol kibirta andal sanne iyo halaji usman almudu kejado hala fedde musel e ngondube murtere golle e wima ko jande malinde no yarat non jaade hani yewtede
on peut pas accepter mbawa jobude fi no tuud ekol din gurdi nyaloma hande o ko be kebi fu le leedi di be garta yewtade wakati ja tawan le tuudi janginirde goti ko janginte ko walda be jangine curriculum be jangine sira be jangine pedagogie mbirfiteden do gonnode arande do no wat so l'école leedi malindi du wartano worono
c'est que l'école malam était
jangino université ngaj morike dambele ana seedi e makko hakilla hakilla makko jandene wori joni jati woni moja ene jiba hakillaaji sukabe l'école be
tant donné qu'on enseigne
mbawa jangindi sukabe meden be ko wonduna janginede arande ko sabi 2021 gonde mudu du wawa janginede ko jangite ile 1930 adna ardwani hatan an yara yeso dañ ko yopira tiagal sa e hono dikti kanye ko nande mudu wala fu ko nafata sukabe so wana nabirte be tiagal wakati ja tawa be jogi ande jati ka hono dido jandeji wadon so mbasi yati yeso
on favorise leur échec
sarabe sukabe lekol kanye ngay ko woni hakkilo mu ben muselembe jati woni jangintaake fa gasa fa ke ban jangina e wi docteur madame Diallo Fadima Bintou Touré janginaawo jande do dowre gonde e foftere o sara sukabe lekol du fa sukabe lekol be be dro famu mon fu an handarade e dande mudon
l'enseignant qui
enseigne janginowo jande leli yire fon han ko tawe janginaama IFM yo jon andal janginowo dum IFM mo don han ko tawe NCP yalti on do tawre andal fa dido tidalaji hebene dabare sukabe be kan yewtede feli cuudi to
o nyaloma ke enado janginobe yambinama le wattuma musel en kanyo gofadma on gondi fodami fode wattuma cuudi le kolba di uditede
Sidio Tamani do Faba Muya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse, République Tchèque et Union Européenne.
Zagraba le men kabaru yamen kirruji di men kabaru goto wondo dum woni to santo hultama wiide men jokolbe men metabe majike kenyen jegam lur octobre yalla woytade sifa fuccugol gesa maro nuku o kidaado hala mabbe Mamadou Sempara holiti wiide saraji mudun tabaka no haniru denno yila mabbe yo goddo fuccugol ngotta fi zagraba dum timita kabaru yamen hande fici misino mbaw sat fufum taddo bembal amen 3w.tamani.org ma dum don 37320 do sede yotere meder magazine Money. yewtere meɗen magazine hannde ana fawi dow rewɓe mbiyan ɓamoɓe poɗɗe tawe heɓa fi mbiyan hakkillaji dogotoro en yalla eɓe keɓa mbiyan ɓiɓɓe no yafiri ndenno bangal mum keɗɗan heɓen Mariame Coulibaly yo en kiri jaam
sikke wala o meɗi nande haala safariji ɓuttunoji en ɗi e ko nande muɗum yalla kuyam no heɓe hakkude ɓamodirɓe baka joni ko ɓuuri yirwude yo yeeyugol safariji yalla heɓde funeɓe dogotoro en ɓe kayi na darda jamare pati fe hinno ɗiɗo dabariji ɗi keɗɗanna sahala garba o dogotoro to tumbututum jomum hokkita safare kanko dun o tottan ɗum neɗɗo goɗɗo tawane mo totti on no wawi tawrede caɗɗele mo walda e kumako ko nden o sifaji yaawi yiyede ɗi nokkuji ɗi kabaru cellal yiri wali no haniri kambar ɗum goto foof latto dogotoro ana woodi ittoɓe leɗɗe hullitoɓe ne mbawi hinnade kala telaji ɓilili e ɓeygu tawane rewɓe joguiɗo ñaw lolliɗo cancer uterus ma dun joguiɓe probléme coofe ɗiko nande mum en ana tiiɗi safareji wawana ñawuji ɓeɗo yallaɓe kaɓa ɓeygu woɓɓe kay na hasindidi jaati oppugol bangal ñawuji coofe tiiɗuɗi sanne nden no hultinde safare wotere ne wawi hinnade ñawuji kewɗi kay nanggata hakkillo e wi docteur en ɓe sababuji rafi heɓgol ɓiɓɓe to worɓe ma to rewɓe na kewi fadde jamare hinno ɓamande koye mabɓe leɗɗe docteur sahala garba na ndarraɓe yaade ƴewtade cuuɗi docteur tafum so pantalon a ɓilli sanne moƴƴana gorko yaku ana woodi dun kabaru kibmaji ngaji ɗi donc en heɓɓe hultiwide ɗi mbawi jaati sabude raf heɓgol ɓiɓɓe bangal ɗo worɓe sabuji kewɗi goɗɗi ɗum gontu worɓe donnoɓe mutoji ɓe sato asidangaji yogaji ne mbawi latade sababu ñawuji lende to rewɓe ɗum ñawuji kewɗi ne mbawi sambide ɗum hono fibrom cancer e ko nande muɗum bangal échographie wonko donc en ɓe larwoto jomum e kañe ɗum analyse ngaji yalla andude hakkika sabuji muɗum fadde mabɓe tottude jomum safareji e wi docteur o nawtorgol ɗiɗo safariji ɗi yo faratiji mawɗi ndenno mo darda fay kamɓe yimɓe pharmacie ɓe wajjinbinde ordonnance fadde mabɓe tottude ɗeɗo leɗɗe client en ɓe